warbixinta sanadlaha ee shirka amniga Munich ayaa lagu ogaaday in mowqifyada caalamiga ah ee Ruushka iyo Shiinaha ay isbedeleen tan iyo markii ay xukuumadda Kremlinka weerartay Ukraine oo ay ku jiraan dalalka Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in qanaac la'aanta dalalka Afrikaanka ah ee reer galbeedka aanay u turjumayn rabitaanka xukuumadaha Beijing iyo Moscow inay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta wararka V O A ee qaaradda Afrika ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana inoo soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
Warbixin ka kooban 176 bog oo laga soo saaray shirka Munich oo ah madal sanadla ah oo madax bannaan oo diiradda lagu saaro ammaanka caalamiga ah ayaa lagu sheegay in Afrika aanay danaynaynin in ay taageerto nidaamka caalamiga ah ee ay hoggaaminayaan Shiinaha iyo Ruushka. Warbixintu waxay sheegtay in habdhaqanka wadamada Afrika ee ku aadan Ruushka iyo Shiinaha uu isbedelayo, taas oo ka dhalatay duulaankii xukuumadda Moscow ee dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Dadka dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay dowladaha Afrika inay ka gaabiyeen inay ka hadlaan gardarada Ruushka iyo inay diidan yihiin inay dhaqaale iyo diblomaasid ahaanba go'doomiyaan dalkaasi. Codbixintii golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee bishii Maarso ee sanadkii 2022, 38 dal oo Afrikaan ah ayaa cambaareeyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine, halka 16 waddan ay ka aamuseen. David Otto waa madaxa falanqaynta amniga iyo difaaca ee xarunta amniga iyo daraasaadka amniga Afrika. Wuxuu sheegay in habdhaqanka dalalka Afrika ee nidaamka caalamiga ah ay dad badan ku jahawareeraan.
There's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interest rather than supporting, you know, China or Russia.
Waxaa jira jahwareer ka dhexeeya danaha gudaha iyo taageerada wadamada Afrika. Waxay hadda diiradda saarayaan danahooda gaarka halkii ay ka taageeri lahaayeen Shiinaha ama istaraatiijiyadda juqraafiyadeed ee Ruushka. Dal kasta waa in uu ku xiran yahay oo uu diiradda saarayo danahaasi. Waxaan u malaynayaa in farqiga halkan uu yahay in dalal badan oo Afrikaan ahi ay noqonayaan kuwa u madax bannaan xagga doorashooyinka ay sameynayaan.
Inkastoo Shiinaha iyo Ruushka laga yaabo inay kasbadeen xoogaa taageero ah oo ay ku doonayaan inay ku maamulaan amniga iyo dhaqaalaha adduunka, haddana wadamada badankood ma rabaan adduun ay hogaamiyaan kala talisyo sida ay sheegeen cilmi baarayaashu. Qorayaashu waxa ay sheegeen in Afrika aysan ku qanacsanayn nidaamka caalamiga ah ee ay hoggaaminayaan dalalka reer galbeedka, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan in Ruushka iyo Shiinaha ay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Paul Nantulia waa khabiir ku takhasusay xiriirka Shiinaha iyo Afrika. Waxa uu sheegay in Shiinaha iyo qaaradda Afrika ay iska kaashanayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee ay u arkaan in aysan u wanaagsanayn sii jiritaankooda.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity. You know, they've been able to build diplomatic and political affinities with African countries.
Dowladda Shiinaha ayaa awood u yeelatay in cabsida Afrika ay ku xoojiso nidaamka caalamiga ee hadda jira si loo dhiso xiriir diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo ay la yeelato dalalka Afrika. Waxaan u malaynayaa waxa Shiinuhu rabo inuu sameeyo waa inuu si xushmad leh u qaabeeyo nidaamka caalamiga ee hadda jira. Shiinuhu qasab ma aha inuu rabo inuu afgambiyo nidaamka caalamiga. Shiinuhu waxa uu doonayaa inuu si door ah u qaabeeyo qaybaha kala duwan ee nidaamka caalamiga. Dadaalkaas Shiinuhu waxa uu taageero ka helay dalalka Afrika.
Khubarada ayaa sheegay in Shiinuhu uu abuuray hay-ado ay ka mid yihiin ururka iskaashiga Shanghai iyo hindisaha amniga caalamiga ah oo Afrika ay qayb ka tahay si ay u riixdo saameynta iyo matalaada ay ku leedahay nidaamka caalamiga ah. David Moniae waa madaxa xarunta daraasaadka Afrika iyo Shiinaha ee Jaamacadda Johannesburg. Waxa uu sheegay in Afrika ay door bidayso nidaam caalami ah oo u siman dhammaan qaaradaha iyo dalalka.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures. In WTO, we fairness in terms of trade. You cannot have the countries that are talking about the anti-subsidy.
Waxaan rabnaa amar ah in si cadaalad ah loogu qaybiyo khayraadka gudaha dhismayaasha dhinacyada badan leh ee WTO si cadaalad ah dhanka ganacsiga. Malahan kartaan wadamo ka hadlaya dowladu in aanay kabaynin laakiin iyaga kabaya wax soo saarkooda beeraha. marka hadii Afrika ay taasi hesho waxa laga yaabaa in aanay lahayn awood ay ku hesho waxay doonayso si kastaba ha ahaatee waxay sii wadi doontaa inay soo bandhigto arrimahan
warbixintu waxay sheegtay in Afrika ay doonayso in codkeeda la maqlo lana siiyo door ay ku qaabayso shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah